Amawubo 135 verse 1. Hallelujah, dumsani igama lika Jehova. Ndumseni nazinceku zika Jehova. Verse 2. Enimendlini ka Jehova, emagcikeni endlu kaNkulunkulu wethu. Verse 3. Dumsani uJehova ngokuba uJehova muhle, hubelani igama lakhe ngokuba limnandi. Verse 4. Ngoba uJehova uzikhethele uJakobe noIsrayeli ukuba abe imfuyo yakhe. Verse 5. Impela ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu, nokuthi inkosi yethu iphezu kwabo bonke onkulunkulu. Verse 6. Konke uJehova kuthandayo uyakwenza, ezulwini nasemhlabeni, emanzini nasezinzulwini zonke. Verse 7. Ukhuphula izinkungu emkhawulweni womhlaba, wenza imbani kube imvula, ukhipha umoya ezingotsheni zakhe. Verse 8. Washa amazibulo aseGibhithe awabantu kanye nawezilwane. Verse 9. Wathuma imibonakaliso nemangaliso phakathi kwakho Gibhithe, phezu kaFaro nezinceku zakhe zonke. Verse 10. Washaya izizwe ezinkulu, wabulala amakhosi anamandla. Verse 11. USihoni inkosi yama-Amori no-Ogi inkosi yaseBhashani nembuso yonke yaseKhanani. Verse 12. Wanika izwe labo laba yifa lika-Israyeli isizwe sakhe. Verse 13. Jehova igama lakho limphakade, isikhumbuzo sakho Jehova sisezukulwaneni ngezukulwane. Verse 14. Ngokuba uJehova uyakwahlulela abantu bakhe, ahawukele iy'nceku zakhe. Verse 15. Iy'thombe zabezizwe ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu. Verse 16. Umlomo zinawo kepha ayikhulumi, amehlo zinawo kodwa aziboni. Verse 17. Izindlebe zinazo kepha azizwa, nomoya awukho emlonyeni wazo. Verse 18. Abazenzayo bafana nazo bonke abazethembayo. Verse 19. Wena ndlu ka-Israyeli mbonge uJehova, wena ndlu ka-Aroni mbonge uJehova. Verse 20. Wena ndlu ka-Levi mbonge uJehova, nina elimesabayo uJehova, mbongeni uJehova. Verse 21. UJehova makabonge eSiyoni, yena owakhe eJerusalema. Hallelujah.